lawa atimi leona amaro to lawa afigi legema apika pika nana lento ya bendenza nchai venzule
Benzule, umnandi ah.